Democratic Alliance e Masepaleng wa Matšhabeng e kgathatsegile haholo go bona ka moo maemo a toropo ya Ordendalsrus a putlameng ka teng. Democratic Alliance e leletse hore maemo ana a fetolwe, ho tla hlokahala hore tsamaiso e tloswe boemong bo hodimo e atametswe haufinyane le setšhaba. Hona ho tla ka morao hoba makgobonthithi ohle a etswe a ho leka hore ho mamelwe le ho lokisa maemo a toropo ena. Ho etsa mohlala, ho fetetswe kapa ho ripotetswe Khomishene ya Ditokelo tsa Botho mabapi le taba ena ya Ordendalsrus. Ho bile le dipuisano tse ngata le makgotla a shebaneng le ditokelo tsa botho. Ho uwe makgotleng a tlase molao, ho bue le ba dikgwebo. Empa ha ho bonahale ekare maemo a Odendala a loka. Ke ka hona Democratic Alliance e reng e tla nka mathata ana a baahi ba Ordendalsrus e a fetisetse ho letona le ikarabelang provenseng le ho ntlo ya ketsa molao ya province hore ba ke ba eme ka maoto le bona ba bone hore maemo a Ordendalsrus a ntlafala.